gagat. Sikizwa na nitacheki kama hujanijua, hata nikifua dafu na kikisha na kamua. Uko mtani watu anajua, bingwa kukichafua, shawai kuchoma nyumba na kiswadi kaungua. Kodi zangu kama saki, muda wote nalipuka kama bomu. Oya watake wasitaki, napendeza hata nikiva kondomu. Mini livu kinipenda na kupenda, na kinitenda na kupenda. Kiona chenga chenga na kwenye viba miwa. We usini jekindezi utapata shida, nja nyumbani kwangu inamiba. Kini chukulia barida, nakulia bati mpaka tunguli na shiba. Numana wana nitachegu
Chaguwe fa.
Nakichafuwa kama chegu
Chaguwe fa.
You better call me chegu.
Na stango gani, polizi nzio najua nenga nani. Mino master plan, sirie kwangu kupima sina mzani. Oya pass me the wristline, nikitulize kichwa. Na kama ukinyonga hakikisha ina filter. Jeshi la mtu moko na kalisha mtu tisa. Na ukizingua, sisafirish na
tazika. Mbegu lotaga kwenye mizizi, shenda paka milembe kisa na love na machizi. Na kitupu kiporo angaizi, kwanza mini shauza godoro ili ninunua usingizi. Nikona sumu nyingi na kuna panya kuwa uwa. Inashangaza kuona mna panga kunipangua. Ulizia temeka zoma panga wananijua. Ile shashasha na kuchinja mbila lua.
Ndomana wananita chegu
Chegu fa.
Nakichafua kama chegu
Chegu fa.
You better call me chegu, yeah.
Chegu fa.
Nakichafua kama chegu.
Take five now. 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 Take five now.